wonjitagol bakaji e baylol ladde e jaayano limte nder kulle gonɗe no gadda rafi keƴoron hakkillo fukkiŋo nder cekantaraje leyɗe sahel hanono jean marc satanie ambassadeur leydi france haaliri ɗum dow inde leydi france o naati hawrine ñameede.
Alors pour moi c'est un sommet absolument crucial.
Tam do lata kena hawrinde maunde gamaltana do hunde ko wodi yaade to nimbe tawabe der leybe Sahel misali do fi battitol bakaji ko wadi sembe nguli no beydo kambe waylagal farjaaye e laddeji illunder duubi ujunere e temejena e chapandi jeegon wulare der leybe Sahel beydi seeda dum wadi ko toboji mbayli yaade to wombe no buri e laddeji mida andi du ko battitol bakaji di no tokkondiri wodi wulare le Sahel no beydo to denne do ko yaawi ɗum haani hoƴanede laawol faadema lobbal e andude pete darroɗe ndiyam to tawa kamɓe heɓande mosola rafi potal hakkunde durooɓe e rewoɓe kano e siryaade nden no woodi ko waawi waɗeede woodi sigilaaji ɗin ɗo tawe leyɗe duniyaaru ngatti juuɗe mum joƴƴina ɗum galleɓe Sahel e tawaaɓe nder mum ɓen ko ngoni no ngaɗa ɗum waawa bonnude jaaye e laddeeji ndenne no haani min tawe wakkati fuu hadde ɓe nimɓe ɓe battikirol bakaaji torriɓe e wallitidde ɓe
de ce réchauffement climatique.
De no giuda do hala himbe gon biube ko sadormaaji di himbe Sahel gonno gi'a dalila bonnol ladde e jaaye goni wuddu kulle de fu.
Je le partage totalement.
E jiiɗam kulle kewɗe gonɗo saabo saɗormaaji ɗin nder leyɗe Sahel ne woodi nimɓe ko nafata ɗum en tan tefata faa keɓaɗe ndu say to takkitori e diinaaji talkaaku du no suuli nimɓe ɓe ngala bawɗe ko sawrata e jaaki l'école woodi du battitol bakaaji ko ɗum rimanta rafi potal hakkunde durooɓe e remooɓe ngam nokkuuje mawɗe ɗe nimɓe wuro ɗen peccititta e maɓɓe kanƴum waddata saɗorma amma nder kulle caabotooɗe ɗe battitol laddeeji e bakaaji no waawi laataade gacce mawɗo leni durooɓe ɓe remooɓe torriiɓe misali iri ko maali ɗum haɓo hakkunde fulɓe maali e dogon peccol leydi waddi ɗum ko ɓiɓɓe bomɓe juuɗe mum no tawa ko haani durwideede
sur lequel nous devons agir sur le fond des choses.